sikhuthaza ukudluza abantwana abancane kulolu hlelo. Imvele yithombe zobunqono, pornography, yenza umuntu abe utho, besithathe bonke ubuhle bobudlelwane phakathi kweyidalwa engabantu eziphilayo, kade kube ngenye nje into ehlukile. Uma omunye wabashadile efuna ukuphuma okinatelweni, addiction yipornography, bese avuselele ubudlelwane bomshado wakhe, ngakho kubiza zonke izinhla zepon zisishulwe. Sizokhuluma ngalokhu ngokuthexaxa la ohlelweni ezomndeni. Hlala nathi. Ngiphinde ngubingelele ezomndeni, uhlelo lwakho luletha izeluleko eziphathekayo ngabaka focus on the family. Ubaba usibhale ngomqondo ukuthi hleza phume okinateleni addiction lwakhe lweyithombe zobunqono. Ubuze wathi, ngakube kulungile yini ukuba indoda isebenzise izithombe zomkayo eyithathwe nge-cellphone eyivusa imizwa yocansi ngenhloso yokubebiyela ezepon eyivuthisa umzimba? Futhi ngicabange lokhu kungangisiza ngidlule kule nkinga. Yikuphi nicabanga ngalo mqondo wami? Into yokuqala odinga ukuyazi ngalo mqondo wakho ukuthi unamathuba ongabi semthethweni. Ukukhiqiza nokuthumela ngama-electronic izithombe zobunqono kungafaka ecaleni lobugebengu. Singasayiphathi yamathuba okuqhumbuka kobunqunu bomkakho, ukuhlazeka, ubuhlungu, ngisho nokuhlukunyezwa ngokwemizwa yocansi kukankosikazi wakho okungenzeka ngokuputshuka ungazelele kwaleli cebo lakho. Kulula ukusho ukuthi ngeke uyikhombise umuntu lezi zithombe kumbe ividiyo, kodwa kuphume nje kwesithombe esidijital sangena emoyeni, maningi amathuba okuthi singaputshuka sishelele ezandleni zakho sedlulele kwezinye. Kuyokwenzakala uma ifoni yakho ilahleka kumbe intshontsho. Ungathini uma ingane zakho ziyithatha kumbe umngane wakho ayiboleke ngokushesha ngenxa ye-call ephuthumayo adinga ukuyenza? Ungathini uma ngase ungaqondile kanti uthumelele leyo video kumbe isithombe enhambeni e-wrong? Ezinye nje zeyindlela ezimbalwa ezingenza uqukatho luwo lezandleni engafanele. Uma umhlonipha unkosikazi wakho futhi wazisa kakhulu ngokweqholo imizwa yakhe ngobungcwele bobunye bomshado wenu, uzovuma ukuthi le risk inkulu kuyenza. Uzobe ungena kwenye risk eseriyasi kakhulu. Leyo ke eyokwehlisa nokwenza unkosikazi wakho abe yinto kunokuba ngumuntu owathembisa ukumthanda, umnakekele nokumvikela nize nihlukaniswe ukufa. Inkonzo yekamera emshadweni imele ukuba phakathi komuntu nomuntu ngokobudlelwane, kwindaba yokuba nyamanye nonkosikazi wakho, Genesis 2 verse 24. Ngokwehlukanisa ukuba naye siqu ngokwenyama, uyobunqamula wehlisa izinga lobunye ngenyama, qede ubeke unkosikazi wakho ekubeni inqeda sizungu semizwa nje. Noma ngabe uyakubona lokho noma cha, kodwa uyobe wenza kube negebe ebudlelaneni benu. Asimazi unkosikazi wakho, ngakho ngeke simkhulumele, kodwa singasho ngabesifazane abaningi esesizwe ngabo abajabuli ukuba ama-subject ohlobola lezi zithombe eyisemqondweni wakho. Ngenhlanhla, zikhona iy'ndlela ey'ngcono ukunonga umshado wakho nokunothisa impilo yenkonzo yekamera yenu. Ingxenye enkulu ibandakanya ukuxhumana lomuntu nomuntu. Esikhundleni sokuthumela amavidiyo avusa inyama ebabebhe, kungani ningathumela imiqhafazo enamagama amafushane nje othande mina? Kungani mhlawumbe esikhundleni seyithombe ugcine eduze nawe imbali ekhethekile owamthengela yona ngosuku olwalukhethekile? Kuningi okunye ongakwenza, kodwa ubumqoka la ukugcina uthando ngokwey'nhliziyo zenu nobabili, hhayi ukuba senyameni njalo ngaye. Kumele sikugcizele ukuthi ubunye bomshado budlula ngamalengiso ebunyeni benkonzo yekamera elulana nje. Uma usafisa ukusibhunga lesihloko ngokuthe xaxa, sicela uxhumane nezisebenzi ezokweluleka Focus on the Family. Sothokoza ukuxoxana ngocingo nokuxhumanisa nongoti bezokwelapha imishado abangaba seduze nawe, kunye nongoti abasebenza ngokinatelo lwezocansi, sexual addictions. Sicela ushayele ku 031 716 3300 kumbe ungena ku safamily.co.za bese uthi cofo ku counseling link. Sicela uqonde isidingo sokubhekana nale nkinga ezimpandeni zayo zisasuka nje kunokufuna ukubibiyela ngenye indlela, ukuqhubeka nokubuka izithombe zocansi. Lokhu kungasindisa umshado wakho. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo, sisihlabelisa phambili umndeni wakho.